Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Salim jora to ogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jom yali sakrabe hedibe. Bangal kewal mutureji jande ben sarabe surabe sukabe lukku ben na bembani sanna yiriwer maj yela mabbe yo dabareji pendi no yawiri. Le Mali ben leydi Mali bank mondial la ciini talkuru ber almusadadi yoko buri milliardu temedere chapan jetti sifa bangal yiriwer kabaru cenam dem e demal. Maccu ka ko yo ben yeddugol hakkeji tomonte en ko dum sabi faande e dum heddile Mali yo ben hadugol mudum bangal sare e tawede fuf en beddo to famu le journal meden de ngon sembe ko war jo men hande kikide 13/18/2022 bismillah sakrabe mutari jande nay ben goddi wakkat juudo o ben leedindi didi ngondi sartadi alka ben alal bare jango me e kayedum le yontere warorande yo mutareji syndicatji musel en e sukabe lekuy e kayedum jangnirde privé en ko be ben ko buri hewde yo kabaru yeddum ben yobugol kalisi e kayedum tidingol sariaji musa malli sisoko wonko hebani kayda fostan ko usman yalbuli
mutareji golle di fu puddi kenyan le e region ngaji kay e tumbutu kany e district bamako kay fedde jomben cuudi lekkol di ngala e wi lamu ay pam holiti metti mudun e rafi yobugol tayre wotere ngenaare mabbe 2021-2022 mutare mabbe ne jukinan faado himmeji mabbe ngada woni ko fedde de ko holiti wide tumbutu jomben cuudi lekkol jande hakkundere baji bini kina jobbe ko kani faabirede dun sabide ngadi de mutare golle balde tati edde jande dow dowure jangobe ije kolti metti ben etadugol windugol jangobe le onoku dun sabide be ngadi de murtere golle balde tati janginobe faculté médecine kanyen hedde mubbe puddi murtere golle de anda kande timmata kambe ko be dartata yobugol genareji mabbe e nyamandeji mabbe bangal master hitande 2020-2022 murtereji didi kuncenama hore handen bangal jande fedde musil en janginobe sinyinimbe sappo joy lewru octobre hitande 2016 ana anni wadde murtere golle balde tati fuddude jango kanum be kolliti wide jodda hala ana jukin hakkunde mabbe e gouvernement o fedde sen sipa ije kanyandu ana anni wadde multere golle balde joy fuddude no gaydidi lewru décembre ndu
bomako do sarabe suka le ko mbe non jogi jati sugol ido mutureji nderno be darda syndicatji ken lam ko be hawro do gotum yalla mbe hitande jande na ben deja ka non be holti wi de no fu tawade yo hakki jati jangino be sada mayga e alsan jakite be kan yidu kedda fesango usman nyalwuli
musel be hakke mu enno wadde murtire golle andartude yalla be andene e golle mabbe murtireji ngaddi le dubbe yabbe de ngaddi tidallaaji sanne do jande sukabe le kolbe murtireji ngaddi le wattuji cakkitidi di mi wi'an dum ana hayirowere jande di murtireji ana baye latade sababu wutigol jangobe ko kabaru ana wodi ko ooyi himbe jokkiri dun ni dun sabide dun yotti fani fu enji le wattu cakkitido dabareji de CDAO bami do malidi latade sababu fa hewbe cela habade ndartude hakkeji mubben mide mila fa joni lam o e fedde musilembe ana kani joddade fa ndarta hebinde o tid Allah jogal
ben ngo doko tan be don kabaru murtare golle to ponje ton kan syndicat mabbe fuddi alterner nyande alterner sapo di décembre murtare golle balde jwi windu so ni himbe mabbe hunci naga hore dun latto ben du wala kaddi denno bangi goddo dum ben kambe syndicat ji himbe sarya do woni sentap be cindi murtare golle be charti non bangal balde tati sakaram ba ben tout lak lajmo dukko borne bangal ben am Facebook ak Twitter nyande altener sapo e didi décembre leydi malindi e banque mondiale me ciini talkuru kalisi ben ko buri milliardoji temedere chapan jetti sifa di do bendi do jawdi yuna hani nawtere le kabaru serusiji ndi ben cenam indiyam bam ko do e kay dun no kam faaba yimbe gonbe le nokuji di demal tidi sanne fotu mata kuju wonko hebani kede fosan Ousmane Nyalbuule
gol faabergol jawdi ana wodani projet ngaji didi hono projet noddirteedo priba mo jawdi mudun ana buri milliard ngaji temedere e chapan e jeego ndi jawdi darane yalla nokku do tundi yuppete le mudun gondo numu bugu nokku ana mo ene do do tundi wawi urede le mudun fa ko yata millioji didi ton ngaji le hakke hectare ngaji chapande nay izin ngaji didi do ndie meje tunude baawi mo tinede garandarne yalla gallure bombo ko ne ana laaba di izin ngaji ana baawi le nyaloma fu daranade ko yata metre ngaji kib temere jeego hono hakke ko himbe million temere jaddon jawdi didi berdi ndi ana fawi do kabaru yirwer demal le nokkuje njorde gonde le mali hono ke miliyar ngaji no gay sefa dum wadan fa heydere buito e de himbe be ngala bawde di projet ngaji be burata daranade yo rewbe e sukabe kanye himbe e gube wombe le region ngaji kay kulikoro segu e motti
to bankas to hulta yimbe jetton gondi machine binabe e lehipu gollo to commune segue ben no secte bankas dum wadi nyand kenyan sapo didi december wattu fajiri dano jo en kabordde ngadi dum e wi yimbe tonbe hulta dum men kambe habtibe dum fama be ngadi ima daraji yalla be nanga be do yimbe be hulta fa hande dido ima daraji na jukiti nyandi sapo décembre ndu ben yambina li annaru ndu yiti mawru chapande jiddi e dido bo men chapande jiddi e nayo bo haybugol hakeji to monto en der e ke ben adnaru ndu fufu hultama wiide bibbe adama fufu pinan ben fufu yo goto ma ka non li mali ndu maccu ka ku na heddi fa hande ben e heddi non nokuji ben luddo nokuji kay e ko nande mudu me hore won ko hebe kada fostango usman nyal buli fatimata mayga
bin do goto mo tabagol mun tora mun hewti lasin konate yo kejaado hala walde gambana do bamako do de fedde humunida habude e maccuda ko o holliti wiide imma daraji gondi wadede joni di jabata kase ngol tabagol
nte joyen kanan
mi wana maccuda fat indira maccuda dum fota jennoje faari wede mi fumiden andi wo mbaraabe kamari mun kamari amiri gellet e min kaliri dum be anda so abiraabe amen mamiraabe amen fayottaade e njaatiraabe amen an gonno maccube be anda ni sukaabe imube joni be jabata di golleji sabu welitingo nati e golleji di
la dami ndo jonaade ba kon
andimbe fina tawa hakkilo mu ben e den kan selde e golleji bondi e den kan jukude tabade e fina tawaji Umar Kuyate woni hore jore ko tarad kay
c'est un tawangal illa dubi ana meli mi ngari tawde soni di golleji di kana ana keddi ana hani ko dabare wadene dum fa dum sele ngarte do gonden ngeni di do ndima ku joina e den kan joddade kaden kawren ka dum fu ana wondi e
na sa disparate
fadde humunida daranaade hakkeji be adama en CNDS ana wondi e wadde ko waye fuddo habugol e maccudaago e wi CNDS o golle ana wodi jaati dun ko watta masibaaji hakkunde jaalleñi Umar Touré kejaado CNDS kay
nous savons très bien
en fu eden andi maccudaako gonga ana jogi sembe dou leelam kay min dartino sariyaaji joine do kabaru mu fa golleji di kana di sele kasindu talkidi yewte fa golle o hebene dabari
c'est prise en compte
dindo kabar neɗɗa ko foje tanjugura darti e laamu o waddi ko wawi fu rimɗininde wiyaɓe maccuɓe yalla o tiɗɗal ana heɓene jogola hakkille makko amde sariyaji tan watta fa o tiɗɗal heɓene jogola
ana hani ko haala rimɗinede haale saabu ley laamu kay gelle yogo gonton maccuɓe ɓe darti jeyɓe ɗum en rimɗinaɓe ɓen joɓi alaada ko hani yoɓede fu yoɓama ɓen rimɗinama baasi gonɗo hakkunde maɓɓe o iwi ton joni fa ɓe ɓamodira
en profondeur
match dako yo golle gondudo wadede fa joni le region ngaji yogaji mali woni ko holliti wiide honjotobe yogabe kabe kolti wiino adnaaru ndu wori yaruda hande ni ana hani wadede ko waawa fu yalla o golle ana sela se wana dun edin wayi latade basiji hakunde jallenyi
bangal kubdi mor quarter 2022 men dimi flangay di fudana hande hakunde argentine e croatie wat 19h jango maroc e france memo ndiran na tamale di maroc nden wawi ben na hebude yeso e le kabar o kanko adama mayga wonko hanni isufa mahamadou mayga ke na fostango usman nyar boule
donc je pense que la
medemi le maroc ana wawi welde hore awde e pide demi final fidugol e france sinia jewi ko gubal maroc ngal wadi don ana holla wiide fiobe jogi be ana moddi le o coupe du monde le pide de fou fay bi goto be ngattaka bi goto mo be ngatta odu kambe ngattiti gubal maroc ngal tinnar beydoto do mudun sabi kambe ngoni gubal arandewal e runde afrique de yottade e demi final le coupe du monde medemi le hakilo on ana wawi kasen beydi ninde be kuyan coupe du monde ana tidi nen sin equipe afrique yottike do jom en kan yettede sinia ewi do dereji equipe france o kanyum milete hawata ka min mi wa wide le teme der fu chapande jago france hawata le teme der fu chapande nay maroc hawata
sakrabo pa wide do katte kabaruji ma hande mbistona ba satu fumta do be balbe 3w.tamin.org modno don jamo 3320 do sede yotra meden magazine yertal men rewbe ben magazine toute les femmes anuy dum men fabay di ngate kany e pelle rewbe gondo leedindi maryam koulbali wonko hebene ke defo sangomi e fatou mato mayga yo enki rejam jawdi makko kanko hera makko nawtori madame jitté uditini jardin d'enfant to buram tun dilanden kap buram bami anya fabade mo yobugol joddi janginobe mahanimo dun classe jogaji ka beedi wiide roobe nokku o kebata fi fabal lam o e kan ONG ngaji honno dum hanirini kedda naseda fu makko
dorme tele amade
mo ininde projet anatiidi buram ga ujinaji joina ujinaji sappo dum mo inirte tiagal mu gasata be narran min do nokku rafindena gunon min kebata balloobe rawani minisma wallino min projet nova du darnini min danki ga en kakaake gollirdi wala hen
medal hebde faba fay goto dido halaji yodi tenemba sisuma mo jogi salon kofu gollo to yoroso ton ana buri dubo joy hande jawri di hebata e jonde walde o nortorto e le odo kabaru
amedde menini demeti soro
abara min keba en balla so balla wari du inda wala hen golleji cewdi di min gurdato projet fu wara wallude min fende wotere miden tampi miden mila kanan kobbe micitoto min tiagal joni
ka to santun madam kamati kariya tarawari mbayltowo bibe jallo weli hore e golle o beedaade e faabaaji du hebata ko beydo ramadun jande e faamu bangal golle mako o
ah damnen wati ma kenyere
arane min tan gollanno kaarewbe wobbe ngari min kaldi min kawri non inde tiasiri o wardi projet goto wallino min jangini min du fuddore mu yaafa ka min andi no jaagu wadirte joni
tokomina baraw barat yani ka dole ka kanu folo
bamako do fili keita yuddabo jogido nokku mbeltowo bibe jallo latade nebam kanko kebido fabaaji kewdi madam keita na ndar rewbe be holade projetji di bi jogidi be kino dun golle mabbe no fevri
moi je suis bénéficiaire de
mehbino mballa maliga jati projet pejiri nyawlino kam ujunaaji temdere e chapande jeego laamu o du walliri kam ujunaaji temdere e debbe mi hebino mballa fazes be nyawlino kam million didi kanye masinaaji goldirdi min baawi sodde masimo ino neba kata kata ni ngaji e kanye kaake goldirdi kewdi goddi kasi
e beaucoup d'autres machines
conseil régional sikasu darniki jawdi ko buri projet ngaji sappo pelle rewbe sikasu ko buri hore yo bangal weltingol bibe jallo kanko yegolit mamadou tembeli goto ardibe feddende holti wiide yalla e be keba fabaaji projet on halataade nafowo dumutodo dun e golle
on accompagne les initiatives transformation
miden jokka projet ngaji kuminindi kabaru audi les régions ngaji di ko fandi fu conseil régional o million ngaji noge le temdere fu kanyu aman chapande jettidi njeebe projet o aman nogaydi golle fu ana hani ko tawe neddo an heba hen nafa njeebe projet ngaji di gonti dalla wande projet ngaji yirwinoji
mise en œuvre sans grand problème
watu fudgol imadraji mabbe nyande asore jabbilende ardibe wakandi kalisi faba robe lulirnde fafe holliti fabaade ko buri unyaji didon robe e watu 2021 ka imadraji am hebdi be do ardibe yalla naccefo heba lawul tawene yimbe le hebe na lamda ko emun en nafakaaji dido hejoji gollirde pabotodi projet ngaji rewbe